Enensisi ya fe Fena tuita mubuisi Abali wo banji bavawo Fena liye kubo Manyanti mukutia mukama Mwemosibu kama gezi Baibuli egambanti omugwagwa Yagambanti teri katonda Negomba nyomu bula mubwange Nebwendi bankadie Nsigaza mafuta gayimba Agasinza katonda Obulungi nechisa Omukisa nokuganja Obuvumu nobuwanguzi Bigende nange oh, Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Muchibatu cho ayi mukama Mwintate ena kuzange Kubigere byo ayi kabaka Kwenjege solu balwange Omukisa gwa Ibulayimu Okukiriza kwa Danieli Obuwanguzi bwa Yoswa Bibere nange Amafuta galoni Obuvumu ngo bwa Daudi Obunabi bwa Eliya Bibere nange Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe Onyambanga mukama Malaika otata nkume Ena kuzonezo bulamu bwange Nywerere kugwe
Onyambanga
Malaika otata nkume